Swahili 1. Listen to this conversation.
Kamau, ningependa kula na wewe. Haya.
Ndiyo, lakini saa ngapi? Saa nane?
Hapana, baadaye. Baadaye kabisa.
Ah, nafahamu. Saa mbili au tatu?
Ndiyo, saa tatu.
Haya, kwa heri.
Kwa heri.
At one point in this conversation, the woman says,
Baadaye kabisa.
Which means, much later. Listen again.
Kamau, ningependa kula na wewe. Haya.
Ndiyo, lakini saa ngapi? Saa nane?
Hapana, baadaye. Baadaye kabisa.
Ah, nafahamu. Saa mbili au tatu?
Ndiyo, saa tatu.
Haya, kwa heri.
Kwa heri.
Begin a conversation by saying, I'd like to eat something.
Mimi ningependa kula kitu.
Now say, and I'd like to do something.
Na ningependa kufanya kitu.
The woman addresses you for the first time, asking, what would you like to do?
Wewe ungependa kufanya nini? Wewe ungependa? Wewe ungependa kufanya nini?
Tell her, I'd like to buy something.
Ningependa kununua kitu. Kununua.
Now ask, at what time?
Saa ngapi? Saa ngapi?
Say, at 7.
Saa saba. Saba. Saa. Saa saba mchana.
Say again, at 7 in the afternoon, meaning at 1 p.m.
Saa saba mchana.
Ask, at 3?
Saa tatu? Saa tatu?
Do you remember how to say, certainly not?
Hapana kabisa.
Now say, no. At 2.
Hapana, saa mbili. Mbili. Saa mbili.
Referring to the English time, 2 o'clock, how does she say, okay, at 8?
Haya, saa nane. Nane. Saa nane mchana.
How would you say, no, miss, you don't understand?
Hapana, bibi, hufahamu. Hufahamu.
Ask, what don't I understand?
Sifahamu nini? Sifahamu nini?
Ask her what she would like to drink.
Ungependa kunywa nini?
Answer, no thank you. I would like to eat something.
Hapana asante. Ningependa kula kitu.
Say, I don't understand.
Sifahamu.
Ask, would you like to drink something?
Ungependa kunywa kitu?
Or would you like to eat something?
Au ungependa kula kitu? Au ungependa kula kitu?
Say, I don't know.
Sijui. Sijui.
Ask with me?
Na mimi? Na mimi?
Do you remember how to ask? Located where?
Iko wapi? Wapi?
And how would you ask the woman? Where would you like to drink?
Ungependa kunywa wapi?
At my place?
Kwangu nyumbani?
Say, not at your place.
Si kwako nyumbani. Si kwako nyumbani.
Certainly not.
Hapana kabisa. Hapana kabisa.
Ask, or at the hotel?
Au hotelini? Au hotelini?
Now she says, yes, at the hotel.
Ndio, hotelini.
Ask, at what time?
Sangapi? Sangapi?
Now here is how to ask, what time is it? Listen and repeat.
Sasa ni saa ngapi? Saa ngapi? Ni. Ni saa ngapi? Sasa. Sasa ni saa ngapi?
Ask me what time it is. You ask literally, now is at how many?
Sasa ni saa ngapi?
Try to say, it is, or now it is at.
Sasa ni saa.
And now try to say, it's 3.
Sasa ni saa tatu. Sasa ni saa tatu.
Ask me again what time it is.
Sasa ni saa ngapi? Sasa ni saa ngapi?
Answer, it's 8.
Sasa ni saa nane.
Listen and repeat. It's 10.
Sasa ni saa kumi. Kumi. Kumi.
Tell me, it's 10, referring to the English time, 4 o'clock.
Sasa ni saa kumi.
Ask me again what time it is.
Sasa ni saa ngapi? Sasa ni saa ngapi, bwana?
Listen and repeat the answer. It's 9.
Sasa ni saa tisa. 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 Sasa ni saa tisa.
Tell me, it's 9, meaning 3 o'clock in English time.
Sasa ni saa 9.
Now tell me it's 10.
Sasa ni saa 10. 10.
Here is how to say it's 1. Listen and repeat.
Sasa ni saa 1. 1. Ja. 1. Sasa ni saa 1.
What do you think that would be in English time? It would be 7 o'clock. Now say, it's 1.
Sasa ni saa 1.
Tell me again that it's 1.
Sasa ni saa 1.
Say that it's 8.
Sasa ni saa 8. 8.
Say that it's 7.
Sasa ni saa 7. 7.
Say that it's 10.
Sasa ni saa 10. 10.
Now ask if it's 10.
Sasa ni saa 10.
Does your pronunciation sound like the speaker's? Listen and repeat after her.
Sasa ni saa 10. Sasa ni saa 10.
Say, no, it's 9.
Hapana, sasa ni saa 9. Hapana, sasa ni saa 9.
Tell me, it's 2.
Sasa ni saa 2.
Now say, it's 10.
Sasa ni saa 10. 10.
Ask what time it is.
Sasa ni saa ngapi? Sasa ni saa ngapi?
Say, it's 1.
Sasa ni saa 1.
It's 3.
Sasa ni saa 3.
And now, referring to the English time, 3 o'clock, say, it's 9.
Sasa ni saa 9. Sasa ni saa 9.
Now say, it's 10.
Sasa ni saa 10.
Ask me what time it is.
Sasa ni saa ngapi?
Say, I don't know, but I'd like to eat something.
Sijui, lakini ningependa kula kitu.
Say, not now, later.
Si sasa, baadaye. Si sasa, baadaye.
No, I will eat now. Listen and repeat.
Hapana, nitakula sasa. Nitakula. Kula. Ta. Ta kula. Takula. Nitakula. Nitakula sasa.
Try to say, I will eat.
Nitakula. Nitakula.
It's the
ta
sound in the middle of that, which means will. Say, I will eat, meaning I'm going to eat.
Nitakula.
Now say, I want to eat.
Nataka kula. Nataka.
And do you remember how to say, you want to eat?
Unataka kula.
Say again, I will eat.
Nitakula. Nitakula.
Now see if you can guess how to say, you will eat.
Utakula. Utakula. Utakula.
Say again, you will eat.
Utakula.
The woman asks, will you eat? Meaning, are you going to eat?
Utakula? Utakula?
Say, yes, I will eat now.
Ndiyo, nitakula sasa. Nitakula sasa.
And now say, I want to eat.
Nataka kula.
Listen and repeat the contrast between I will eat and I want to eat.
Nitakula. Nataka kula.
Say, I will eat at 1.
Nitakula saa moja. Nitakula saa moja.
Ask me if I'm going to eat at 1.
Utakula saa moja? Utakula saa moja?
Answer, no, you don't understand.
Hapana. Hufahamu. Hufahamu.
Try to say, I will eat lunch.
Nitakula chakula cha mchana. Nitakula chakula.
Did your pronunciation sound like the speaker's? Say, I will eat lunch at 9.
Nitakula chakula cha mchana saa 9. Nitakula chakula cha mchana saa 9.
The woman says, I don't want to eat now.
Sitaki kula sasa. Sitaki kula sasa.
Ask her, you don't want to eat anything?
Hutaki kula kitu? Hutaki. Hutaki kula kitu?
Say, but I would like to drink something.
Lakini ningependa kunywa kitu. Lakini ningependa kunywa kitu.
You want to say, I will drink something. Listen and repeat.
Nitakunywa kitu. Nitakunywa. Kunywa. Ta. Takunywa. Nitakunywa. Nitakunywa.
Did you hear the
ta
sound in the middle of that? Say, I will drink.
Nitakunywa. Nitakunywa kitu.
Ask when.
Lini. Lini.
Say at 9 or at 10.
Saa 9 au saa 10. Saa 9 au saa 10.
How does she ask, what would you like to do?
Ungependa kufanya nini? Kufanya. Ungependa kufanya nini?
Say, I'd like to buy 2 beers.
Ningependa kununua pombe mbili. Pombe mbili.
Now say, at 2.
Saa mbili. Saa mbili.
Say, I'd like to drink something at 3.
Ningependa kunywa kitu saa 3. Saa 3. Ningependa kunywa kitu saa 3.
And now say emphatically, me, I will drink something at 3.
Mimi nitakunywa kitu saa 3. Nitakunywa. Mimi nitakunywa kitu saa 3.
Ask, what time is it?
Sasa ni saa ngapi? Sasa ni saa ngapi?
Say, it's 7.
Sasa ni saa 7. 7. Sasa ni saa 7 mchana.
Say, thank you. I will eat lunch now.
Asante. Nitakula chakula cha mchana sasa. Nitakula chakula cha mchana. Asante. Nitakula chakula cha mchana sasa.
Now you're going to have a conversation with the young woman. Respond to what she says and answer her affirmatively when she asks you a question.
Hujambo.
Sijambo, bibi.
Habari gani? Habari gani?
Nzuri sana, asante. Nzuri sana, asante.
Samahani, wewe ungependa kula na mimi?
Ndiyo, mimi ningependa kula na wewe. Ndiyo, asante.
She is going to suggest various times to you. Every time she suggests one, you contradict her and tell her you want to eat an hour later than she says.
Ungependa kula saa ngapi? Saa 7 mchana?
Hapana, si saa saba, saa nane. Saa nane mchana.
Hapana, si saa nane, saa tisa, haya.
Hapana, si saa tisa, saa kumi. Si saa tisa, saa kumi.
Ask her, would you like to eat at 10? Okay?
Ungependa kula saa kumi? Haya? Ungependa kula saa kumi? Haya?
Now ask her when she would like to eat lunch.
Ungependa kula chakula cha mchana lini? Ungependa kula chakula cha mchana lini?
Mimi sijui.
Ask her if she would like to eat lunch, yes or no.
Ungependa kula chakula cha mchana? Ndio au hapana? Ndio au hapana? Ungependa kula chakula cha mchana? Ndio au hapana?
Ndio, lakini lini?
Tell her that you will eat lunch now.
Nitakula chakula cha mchana sasa. Nitakula chakula cha mchana sasa.
Ask her if she will eat lunch with you.
Utakula chakula cha mchana na mimi? Utakula chakula cha mchana na mimi?
How does she answer? Yes, I will eat lunch with you.
Ndio, nitakula chakula cha mchana na wewe. Ndio, nitakula chakula cha mchana na wewe.
Ask, but when, miss?
Lakini lini, bibi? Lakini lini? Lakini lini?
Baadaye, bwana. Baadaye.
This is the end of Unit 10. We hope you've enjoyed learning your new language. To continue to learn other languages using the Pimsleur method, please contact us. This has been a Simon & Schuster audio presentation.